Assassin's Turntable Assassin. This is DJ Ham, Mombasa's Turntable Assassin.
Safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo, chone mama utaniua. Na vile ujui kununa, fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua, usha niteka bila chakula na nenepa, my love. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa, sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha, mio oo, mi amor. Nipakulie chakula mama sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msomi, pini kitofu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa, sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha, mio bubu, mi amor.
Turntable Assassin.
You got the power and ability, quality. Unarembua au makengeza, vicheche namba ni shadility. KBT, fujo misi kuziweza.
Nika mome nipiga kipapai, moja haikai, kanje bai kala ya Dubai. Nisha piga kitu cha Masai, mechi ngai ngai. Semu za vitochi hatu wapi wifi.
Ukigali ya kigoda ni steam, supu inanoga bila ndim. Nikiashe kama boga tim tim, ukipiga yoga kwenye gym. You killing me.
Slow, 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 slow down.
My baby taratibu nyonga kidogo.
Slow, 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 slow down.
Udambu dambu bombo changanya na koko.
Slow, 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 slow down.
So baby take it down,
yeah. Slow, 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 slow.
Check, I been a beauty. You know you got it though. You make I show you too. Waiting a carry come. I love you truly. Mwah. You are my morning song. With you forever, baby. Don't ever cut me off. I don't mind the man cool on your back. I can walk out so I go cool the thing. And them heart attack. I didn't fit. You had money. And while I'm your start attack. And babu and each other mess. And only come come all the crack. I tell them for me. I tell them I'm a nelly. I tell them I got go bamu. Kiss him some kachifo. And chifo never man. I ask him you know the let me go. And you can walk it. come, come for looking at Sue Eligo. I'm ready for you, man. Look why this is for your info. And all your haters, I talk, I'll fuck them up, come boo an info. Here we go, glued up anywhere, go the she go. It's like a cover, you walk, you CK, you already know. You're priceless,
priceless.
Able present, tell I girls over past tense.
Yeah.
If I would email it to me, they make sense.
Make sense.
But slow down, be 50 and when I casket. I casket.
Yeah.
Hey. Slow down.
My baby Clara Tibu Yonga get dog.
Nimeanza safari ya penzi na wewe, sikatishe. Mungu mwema baba, bali atufikishe. Mi binadamu nakosea, kiteleza usihuzunike. Milele mwana dada, nikifa unizike. Kutoka kwenye ufungu wa moyo wangu, tamka ni wewe. Taswira pekee kwenye ndoto zangu mama. Nishina siri kifuoni mwangu Nikupeleke nyumbani kwetu sheria Kajue na ndugu zangu mama Unipeleke nyumbani kwenu bibi wewe Nikaone shemeji zangu mama Siri ya nini? Nini mana yake?
Tamka usingizi Sikampaka tukiamka ni sirizi Kakonko twende kamara kibirizi Mapaja yake utamu michirizi Michepuko imenuna imezira sili sili Na weni kachumbari mayonaisi pili 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 manga tuna kili kili wanga Kili manjaro nyumbani kwetu kisimiri mwanga Si mama niki, si mama wima Siri nikilele ni kufikishe kwa kina Umebeba beba, mkungu wa muleba Uchungu kama kwao wakajifungue leba Umebeba beba, mkungu wa muleba Uchungu kama kwao wakajifungue leba Chilla, kama kone Iyani chilla, kama kone Kama kone
DJ Ham
Chilla Kama kone Iyani chilla Kama kone Kama kone Iyani chilla
Anytime you wanna see ya My mind go kolo kolo Yicho kama nasinzia Ama kalamba ugolo kolo Mtoto ameumbwa kwa udongo Wa madina na maka Akitaka na mafuta ya mugongo Na ya mimi na anampanga Mwendo nyetu nyetu Kitanda kakipamba kama meza ya dina Mulimi kama chatu chatu Atoshe kikulamba na meza mazima My baby you know, you know It's no one like you You know Mie kwa kofia tu Sexy Mona Lisa
Mona Lisa
Eti watabisha Basi waonyesha Agolo Adi kukuche tukeshe Tomorrow Zibisha mwendo kidogo Agolo Yani baka majogo
Tomorrow
Ifupi si banduki nime nata Maneno si kumbuki mina ngata Ivi na nyo, na suka, na fuga rasta
Na changanyi kiwa niki kupakata
Ukipinda mugongo na zizi
Mwili unazizi
Tuenda zapa kachongo no kwa njima You know There's no one like you You know Chila kwa kofia tu Sexy Mona Lisa
Mona Lisa.
Eti eti watabisha. Fancy wallet.
I say no, no, baby, you be one, eh. Yani huna ka solo, sura shepu, no number nane. Ah, nipende ni kupende, adi tufanane. Kama kinyozi na nyembe, ufe tuzikane. Eh, udoye mi feo, udoye mi deo, miye udio. Menyama di pao, miye udio. Oh baby, lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Oh baby, lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Baby, come to lo.
Sauti ya mito, suraya suraya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billion. Yeah. Witcher man, chili man. Niko Oman, nina kula zangu birian. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mbogo. Kumbe wanakulamba kisogo. Amaka huu atutaki shogo. Atucheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta mau. Saa ukijilengesha nikikamata na uu.
Mama kamba wana niloa.
Oh yeah.
Kuzi pene katapaloa. Mama kamba wana niloa. Kuzi pene katapaloa.
Oh yeah.
Wai mwona abi unateile.
Uno, everybody say uno. Hacema uno, everybody say uno.
Uno likite kuka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawe huka, rime mkolea. Laki makone, laki chaga.
Laki chaga.
Wengine adi wanywe pombe ndo nalimwaga. Ungela wima wima, inatokea Kongo. Sinorile kwa jima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 nina waokoa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Nili mtoa hechi, baba. Yani A, E, I, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno, za migando
kuangusha hadi kwenye bati.
Uno
manga de basi kata taratibu tibu usijepata ajali. Uno la chibu chibu ninamkondesha zali. Uno la reisi alinaga mifupa. Ukena DRC kuna faripupa. Ah, popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. We jaribu kuchunguzaga, uno ndo linalegeza chaga.
Uno
linawaokoa makahaba baba, kuna walomoa meno saba baba, ili mtoa hechi baba. Yani ah. Kanyaga kama pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana roya usnichi. Akulisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu kumba umabia. Kanyaga slay queens bibisho vya bandia. Ukibipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi
kanyaga,
mashemu fake
kanyaga,
nuksi
kanyaga,
kudadade
kanyaga,
mawifi
kanyaga,
paka ma ex
kanyaga,
mikosi
kanyaga,
oya kanyaga,
kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
Kamu nalicheza zangu
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku
kanyaga kanyaga,
yetu kitaku daku
kanyaga kanyaga,
wajue isi namba chafu. Squeezy watu wanataka money, so mikimu itaku posti
kanyaga,
kunitumia mipicha pigo gani, eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga,
wakati mwenyewe na majanga
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda, eti nguchangie kodi kwenda kupanga.
Yee!
Kama butila mugambo
kanyaga,
wafuruga mipango
kanyaga,
waze wa insta mchambo, eti baby ni unge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga,
mashemu fake
kanyaga,
nuksi
kanyaga,
kudadade
kanyaga,
mawifi
kanyaga,
paka ma ex
kanyaga,
mikosi
kanyaga.
As we step in on the club, the girl and wine into the top, me lock the way them body going on, bang, bang, bang. Up in on the rave, the girl misbehave, and the man them be like, yo, bang, bang, bang. You like me, I like you. You want me, girl, I want you too. You like me, I like you. You want me, oh girl, I want you too. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you go and girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me.
Oh, nah, nah.
There's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a 5-star rating.
Aya tende tetem, oh mama tetem. Tipo tipo tetem, oh mama tetem. Aya tende tetem, oh mama tetem. Shuka chini tetem, oh mama tetem. Aya tende tetem, oh mama tetem. Tipo tipo tetem, oh mama tetem. Aya tende tetem, oh mama tetem. Shuka chini tetem, oh mama tetem. Katota kamenoga, oh mama. Nakapandizi za pukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, oi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Moko for my kid, oh my lodi, lodi, zanku were a day your body. I need to say be up, I need to go to the day. I die, me fellow me, move a mobile, 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 move a Kako rojo rojo La kafundi kana vota funamo ogo Dati suse were wale Bito tishele lowo wa omona ja wambe Aye gbege Jongma shi jeje we shetu for damiri shilo ju Oni feje on tampa yo mi se Tu fasa omo vi shiche Kani mi bati ime kofo ono koki koshe
Aya tembe tetema Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Aya tembe tetema Oh mama tetema Chuchu shuka jini tetema
Mambo Mbaya
Chuchuma kama bele unapua Kama unapika basi nije kupakua Chuchuma kwenye chocha mabua Ila chonga mchanga singie kitumbua Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo Chuchuma unitoneshe kidonda iyo Chuchuma una nyoka na konda iyo Chuchuma mwenye mlima kidonda iyo Aika toto
Moto moto
Moto moto
Moto moto
Bye bye koko
Moto moto
Joto joto
Moto moto
Kamata Ukuta Shuka mbaka chini teke down zungusha Kamata Nakupa Nikishika nyundo nipasue kichupa Adam ko api
Owe oh, oh
Base muingie kati Chuchuma 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 Chuchuma
Kimba umbao Tukunyema Pilau lau Nipe supu tena Mashau shau Kana sinema Yani kana kula ndizi bila kumenya Basi nipe za kichina
Mzamba
Fanya kama Bruce Lee
Mzamba
Viuno vya kusigina
Mzamba
Fanya kama Jet Li Na vocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa ito Na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito
Aika toto
Moto moto
Moto moto
Moto moto
Bye bye koko
Moto moto
Joto joto
Moto moto
Kamata Ukuta Shuka mbaka chini teke down zungusha Kamata Nakupa Nikishika nyundo nipasue kichupa
Kina dada mko wapi
Kameni tekenya, kameni gusa kunako kunako Kani pekenya, kameni pofua macho macho Kanafanya makusudi, kama kataki pipi Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki pipi Kani pandisha midadi, nikimuona begi azikadi Moyo mpasuko radi, papigo mbio bila ya idadi Kula kela nikiminaji Mtoto nani malizia mtaji Akili kwa keasi chaji Atapakapa kama mfamaji Teke tekenya
tekenya
Kani teke tekenya
tekenya
Haminishika kwenye paja
tekenya
Na mtaja taja
tekenya
Teke tekenya
tekenya
Kani teke tekenya
tekenya
Haminigusa kwenye kwapa
tekenya
Yani mara uko mara hapa
tekenya
Pinde pinde kama nyoka Pinda mugongo ni bebe Nisije nikadondoka Oh na 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 na
Jani na pita pita samahani sister Macho kama unanita mekorea shisha Mwaga mapicha picha ya sambai insta Yani kesho kukicha jana kama fita Suruari pare Vyatu kule Sirare lare Kam kao tule Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule Jotu kutunze baby wezi fanya kazi ya bure Ukiwa na king Giza tutaletewa Kiwa queen Kwenye yoto tapepewa Yongeze niongeze nisha nogewa Napenda kuyumba yumba kishalewa
Asema baby ya pocket Baby ya pocket Ata mabubu wanatoaga sauti Baby ya pocket Baby ya pocket Ata jambazi suguri na pigaga saluti
Stop Twende taratibu kama unasinzia
Yumba Yumba
wa kalibu unakumbatia.
Yumba.
Yumba. Kwa taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Una na na na.
Funga funga mishkaki. Funga na opaki. Rumba taki taki. Dore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mbao payangani. Au pasue aldhi wingie ukae ndani. Na bado na wagongea ngongo, na kumaria mchongo. Na shushia vigongo, mevaria usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu aldhi na udongo. Mzeka sema sense, magosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga
tili. Asema bevya pokat, bevya. Mula nakupa sahiri, akupi unachotaka. Mana nimetulia, nakukabidi mtima. Naridi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuendani wanajichosha, na kujipatabu. Oh, wapo, losema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singo kikisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singo kikisiki, musijipeta.
Mabu, 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 la 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 mabu. Mabu, 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 la 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 mabu. Hawapendi kuniona na wewe. Eti nimekaa nimechuna wewe. Wanatamani niwe nimekwisha.
Nye mafundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivutu kwa kamba, na wakumia pata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana anatiganda ganda kama pochi ananiganda. Njomana anapanda panda kama kochi na mpanda. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuindani wanajichosha, na kujipatabu. Oh, wapo, losema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singo kikisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singo kikisiki, musijipeta.
Mabu, 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 la 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 mabu. Mabu, mabu, mabu,
it's Christmas. round the world. Girl, I've been looking for you. I think I might just find you in Africa. Toka mazabe, picha twase, twanga kisera, poti isa, twanga kwa kera, atacha zike moko. Cause I just wanna let you know.
Kwa chongo, kwa mwingine sioni ten. Umenipa magongo, nitembe. Niache kuchechema. Tujiepushe na waongo. Hawakosagi cha kusema. Ulinze nguzo chuma dongo. Benzi tuwezeke na mahema. Benzi langu la kisigua. Na kupata ratibu. Na miuno na inengua. Washikwe na aibu. Nathani ya wajajua. Wando unaniharibu. Na mwaka humo na watagua. Wakose wako watibu. Wenipe mambo ya pwani. Ati mwenza kona nenge. Kanga moja begani. Uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani. Kama unaruka senyenge. Wenibinyie kwa ndani. Nitoke malenge lenge.
Saula.
Mambo ya weke adharani.
Saula.
Kwani unamogopa nani?
Saula.
Uya weke adharani.
Kwani Saula.
Yeah. Kwani unamogopa nani?
Kunde boy. Kama karata umelamba dume. Wengine gara sabado.
Saula.
Tikitaka kinyume nyume. Mashuti kama Ronaldo.
Saula.
Karona jitika Saula. Kajitupa kwa kiwanja. Kibichi bichi kapaula. Wakajala masanja. Yeye
wenipe nisivyo pewa. Dini siraha ya dunia. Nijone mwenye ngekewa. Mafisi wangi ni dunia.
Niposi usiogope. Sauni fiche mobeto.
Ae.
Tena mashosi na waropo kwe. Tujichimbie mageto.
Ae.
Wenipe mambo ya pwani. Eti mwenza kona nenge. Kanga moja begani. Uno ulifunge tenge.
Hey, siku ya kufanyani. Kinyozi kakosa wembe.
Kule mtwara nyumbani. Tunaitaga singeve.
Saula.
Mambo ya weke adharani.
Saula.
Kwani umemogopa nani?
Saula.
Choka kwa singo. Natafuta mrembo. Toka Mombasa, Nairobi. Susumila. Fanya mandingo. Impate pendo. Ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika. Nikiwa nae. Ama tani tenda. Kama utile niachane nae.
Wabongo mnapenda kiki na masinema. Mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo waguse upote. Wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda pozi kuwa makini. Bora uwe na pozi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda. Sema vipi tamiliki mrembo huda.
Kwa kwetu waaminiki shahidi buda. Nilimpendaga kibibi akanichuja.
Nataka warembo wa Mombasa. Warembo wa Mombasa. Warembo wa Mombasa. Nairobi pia.
Ungesubiri kwa sasa.
Tanasha na Benipo nae Gwanelisa Kanasa.
Nami nataka nipate kigori asinipige chini nikavaba awe kama mdori ule wa Bwana King.
Yeah baba.
Acha masiara lava unayumba yumba. Kuna kina Kajala Amisa Mobeto na Tunda.
Wazuri ni wengi sana nyumbani kwetu Tanzania. Nilimtaka Irini Woya eti akasema kawaiwa. Yanini mikiki mikiki twapoteza muda. Nisaidie rafiki na sagabuja.
Kwa kwetu waamini kishahidi buda. Nilimpendaga kibibi akanichuja.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni, aje,
aina ma,
mama,
ainuka,
baby shot down,
aina ma,
hey hey hey, konyesha ulivofunzo,
aina ma,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby. Kutunza so sura so shepu nini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best in my mind pamuto bakongo kabila madongo lunyamila and she so sweet vanilla she the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
ainuka,
baby shot down,
aina ma,
hey hey hey,
kakuta,
konyesha ulivofunzo,
aina ma,
go down baby,
ainuka.
Give it to them, baby. Hey, hey. Ruksa kutunza.
Oh, ya got them. Toto nyaupoli. Anadhimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby, kirima. Kisima, kisima.
Anda kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama baka. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje,
aina ma,
mama,
ainuka,
baby shot down,
aina ma,
hey hey hey,
shikamuta,
onyesha ulivofunzo,
aina ma,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
aina ma,
hey hey,
shikamuta,
Simsima. Toto mpe funguo za bima. Kanitoa wango nimefika mpaka china tuto. Zipu kakishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dinagi. Santana, Santana. Kitandani maji majana pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Kwiri kwiri siko pesh. Kamupa mbiri mbiri sina break. Nakadundisha mwiri kitenes.
Kame ni kiri kiri marakes. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Sugua. Sugua.
Stata.
Sugua.
Zawi.
Sugu, sugu.
Ta, ya pina pini pini ama kitoto. Kupe kwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa bini bini ama kimako. Chengo mwilini,
ni Johnny Boko.
Rock it.
Udi, 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 udi. Katotoka kugudi, gudi, gudi. Mudi, udi, mudi, mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh ya, katoto yani dosalale.
Hey, dosalale.
Nakapa fishi kambale.
Hey, wakambale.
Kibidu bidua.
Oh, bidua.
Pindu pindua.
Oh,
yani nakachimbu chimbua.
Oh, chimbua.
Nambandika pandua.
Oh, dada day.
Yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Oh, suguwa.
Yes,
she.
Ngoja Mungu ajakujosa
fiti na nana sigeuze changamoto maneno mwachia minana na dawa ya moto ni moto una nana
wapo wanasema konde atapotea
konde atapotea
tembe kati ya gia chombo hiyo inabebea
chombo mimi nakula
kwa jasho oh oh nipatacho naridhika nasubiri kesho oh oh zamu yangu itafika nenda waambie
wame.
Wanakuchukia tena wamepanga kukubania isitoshe wao ni matajiri usijari wetu mia tu
akili sina kasifa za kujisifu najua kila kukicha kwa Mungu naomba dua haso nazidisha ili nizidi kusua wakinifunika kesho nitawafua
mchanga hauzikwi unaubadilisha makazi uwezi zibariziki bure utaki
na kula kwa jasho. Nipatacho naridhika nasubiri kesho oh oh zamu yangu itapika nenda wambie
matter from January to December.
Promise to love you, always keep that for you. There's nothing I won't do for you. Promise to love you, always keep that for you. There's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango. Kuto ni mpo macho, I wanna be a jango. Unapokata ya nshe, kisi kinopeka nshe. Kime nipanda mashita nshe, unaponikanda kifuwa nshe. Kukiwa ndati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Aba, amaka wainati, nataka nigusa pokati. Mende kadondosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanichanga.
Oyoyo, oyoyo, sawa sawa le. Oyoyo, 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 sawa sawa le. Oyoyo,
001 Masauti.
shingo, shingo. Watch my love, love who bite, love who bite. Why you was people single, single? Walking on and now it was it right, was it right? Yeah. Ukitembe ya nyumba bingi bingi Itofu nikipini shanga bangili Nani pagami kiwili wili Tukiwa wawili 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 Miundo kihindi chori chori Navyojua kulisa kakachiri Nani pagami kiwili wili Tukiwa wawili wawili wawili
Waonyesho navyo donosha Kapota boki unobambucha Wamera ukamini likesha Walikutaka waka kukosa ehe
Donosha Idonosha yo
You don't know, Fanya kunita chafya, nizidiwe huka
Nyonga umejaliwa, kakupa mama Utamu sukari ya miwa, uko mwanana Kweli umetunukiwa, we mwanalana Kumesha wanokufizia, waonyesha
Dede, haiwe, nyonga sogeze, haiwe Nise benze, haiwe Haya jibebebebe Haiwe Fanyo na dege Haiwe Gile geze Haiwe
Kusha idonosha yo Kusha idonosha yo Kusha idonosha yo Idonosha idonosha yo Kusha tafuria Kusha tafuria Kusha tafuria Kapalisha wati mwana richesa maha
Kunde boy for everybody My music, they shake your body, eh Cause I do this for my people I wanna hear you sing, ta-la-la-la Kitando kina nigadi Mafasi nongeza idadi Salute kwa wanangu wa keko Segele ya konga gwala-gwala
Eh, waso nipenda kazi wanayo
Eh, kazi wanayo
Yesi big ingenga pesa ninayo
Eh, pesa ninayo
Tunatia chenga wanafuata nyayo
Chaka wakanganganga Mweza kona jichanganganga Nazisanya faranganganga Nikipata natumia Maluote rukse nitanganganga Pendaga vicheni vishanganganga Na uturi watanganganga Hakikisha unanukia
Oh yeah
Kushoto kulia Kushoto kulia Kushoto kulia Washa tochia simu za tuone waka Kushoto kulia Kushoto kulia Kushoto kulia Kapatisha wazimu wanalicheza vanga
Samina mina ee ee
Waka waka ee ee
Samina mina ee ee
Waka waka ee ee
Ase Samina mina ee ee
Waka waka ee ee
Samina mina ee ee
Waka waka ee
Wanotaka shinana na mimi Awapati atasari Usishangae tatuna vipini Mima konde chare Pisco alonileta mujini Mondi watandale Maneno majungu tupachini Muziki utawale Kama nyapara kafunguli wapingue Kuto tunachana mawingue Amesha panga we nani upangue Unajitesa bure Aga wekesha kwa wakanganganga Mweza kona jichanganganga Nazisanya faranganganga Nikipata natumia
Oh ya
Kusha kukulia 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 Kusha kukulia
Soko, make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Moniga, nijeje, mambo rote rote. Kanipa, nimege, ila goja kwanza. When you hear the sound,
me tell you makanaki. Come give me something to put on saki. Give me jiwa go yo yo. Take me to love my yo yo. Ibiri babo bo. He say make a do my ass roboto 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 to to roboto 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 to to roboto. Yeah roboto.
When you hear the song,
Sanku, make it turn around.
Kanaki na msongi wa ngongongo salifulie na shati tuzirudi kibongongo mpaka jinyani do chido do chido do chido do a baby do chido do chido boya do che yani do chido do chido do chido do a baby do chido do chido boya do. When you hear the sound
oh baby girl, come over na. Unifinyangi ni amke na ngomba na. Maserati, Bugatti, Range Rover na. Baby wanna be a cruiser na. Hey, if you need my money, carry go. Mtoto wa geleza ni kariyako. If you need my money, carry go. Mtoto wa geleza ni kariyako. Ah baby, hold on. Hey, nimeshaloa tepete, 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 tepete. Nikuvike na kapete, 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 kapete. Nimeshaloa tepete, 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 tepete. Nikuvike na kapete. Kapete, kapete, kapete. Yeah, I got the naira, I got the cedars, I got the dollars, I got the stallion, I got the mansion, lorry banana, lorry ikeja, I think I told me. How much money go make you to you? How much love you want me to give you? Baby, how many love, how many touch, how many kiss? How much money go make you to you? How much love you want me to give you? Baby, how many love, I know they give you. And take a cover for your head, umbrella for the rain, oh. Don't be angry, baby, I want to shoot to my shot. Cover for your head, umbrella for the rain, oh. Don't be angry, baby, I want to shoot to my shot.
Take your time, baby. Sorry, don't rush. Shake your bum, baby. Control, relax.
Hey,
nimeshalo wa tepete.
I got it. Sura mfilingo, ziko lina yumba yumba. Chini na juu, amejaza mkebe. Kana nifunja shingo, meshombe rangi ya kitoka Dubai. Oh Dubai, ananichanganya. Na mganda kama ngome na Masai. Oh Masai, hasina chanya. Basi twende sawa. Inde mama inde, fanya wainuka ipinde. Inde mama inde, jifanye umepagawa. Inde mama inde, fanya wainuka ipinde. Inde mama inde, eh, uyu mtoto wani anabala. Bala, anakakanyo. Bala, uyu mtoto wani. Ay, 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 ay. Bala, ugani anabala.
Mwaga jasho miguu wake moto.
Temu wa vombe, temu wa
kisigino kimebwe na ugopo.
Temu wa vombe, temu wa
ruka ruka tusia mshe popo.
Temu wa vombe, temu wa
buwa shati ukisikia joto.
Temu wa vombe, temu wa
sato na kisanua
vumbi,
tunawachafua
vumbi,
tunawapa mafua
vumbi, vumbi, temu wa vumbi,
tunakata funua
vumbi,
wakizingua
vumbi,
tunawapa mafua
vumbi, vumbi, temu wa vumbi.
Wanatukimbiza wasafie,
wapo makundi makundi,
lakini ya watupatie,
tunawachia vumbi. Temu wa vumbi, temu wa, 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 temu wa vumbi.
Oh, kama mashine ya kobo wa mpunga.
Temu wa vumbi, temu
wa. Aga, tsunami changanya na kimbunga.
Temu wa vumbi,
temu wa. Kama walide la jeshi.
Temu wa.
Kambu changa simenti.
Temu wa.
Chana jambi kapeti.
Temu wa. Temu wa vumbi, temu wa.
Lele.
Temu wa mchanga. Kama nalicheza.
Lele. Lele.
Mzuka ukipanda. Vua shati kama kwanga.
Lele. Lele.
Temu wa mchanga. Kama nalicheza.
Lele. Lele.
Mzuka ukipanda.
Asaka chile saga,
saga saga,
kamatia saga,
saga saga,
yesokulie gaga,
gaga gaga,
kinaga ubaga, twende temua,
temua vume temua, temua vume temua,
ina,
temua vume temua,
lata,
temua vume temua.
Pete kaka bongo yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya.
Cleopatra Mukula.
Ase otele minona kwe. Osalino elokote. Na motoki ya chibude. Wataka ule wewe.
Yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo.
Le pacificateur jusqu'au bout. Vital Kameni. Yuma no gagate. Zoba no gagate. Yuma no gagati, Zoba no gagati. OLK, Initiative Plus. Toza golia, toza gomela, to yena programme. Lije, 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 te yo beba peza ya. Yo beba peza ya. Kilo Burunda, Jean-Paul Bichweka. Obani Bulo na dize, Olembi no na duze.
La hot gam Elga Elegance.
Yo beba fouta ya.
Salomon Ben Salomon.
Yo yuma no gagati. Yo zoba no gagati. Yo yuma no gagati. Yo zoba no gagati.
Le MVP, MVP Serge Ibaka.
Bakay. Chi. Oya Sukuma. We Simba na washamoto. Ambia walale watoto.
Asa chesa shubaka yoko. Sayoko. Yani kambo na chambadoko. Moko moko. Wape wape.
Wape.
Nasema wape.
Wape
wape.
Wape wape.
Sasa wape.
Wape.
Swame takasha.
Wape.
Komesha.
Wape.
Nyuno ya kwenye cha.
Wape.
Nyongesha.
Wape.
Oya, mateka, mikono juu. Kambu juu cha chini. Leta tena juu. Chuja kwa kiuno.
Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia.
Excellence ZK. La fondation DNT. Plus forte.
boss, Eric Mandala. The one and only.
Didi, Didi, Didi.
Le patron pour boss, Ahmed Achou.
Didi, Didi.
Papa Benjamin Wenga.
Buddy Benz.
Mama Dangote.
Diri, Diri, Diri.
Ricardo Momo.
Diri, Diri, Diri.
Tony Fuentes.
Dangote Babala. Simba Babala. Chibu Babala. Mondi Babala. Zombie Babala. Makufuli Babala. Makonda Babalao, Wasafi Jamalao.
Boma kombo mani kopo kopo, leo ndani twa kesha bobo. Bota sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, chungi limezidi, tuzime muziki.
Satonde gisambu gile, sambamba, apo vipi inabamba. Dino gile, inatamba, basi chani kamusamba eh.
Wataweza kweli, kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana.
Dangote Babala, Simba Babala, Chibu Babala, Mondi Babala, Zombie Babala, Magufuli Babala, Mwakiembe Babala, Wasafi Jamala.
Ati Mselema, Ati Chaselema, Mambie Nyengema, Lishimo Medema.
Amefosi bifu msela leko.
Tumekwepa.
Amebaki masona neko.
Wanamcheka.
Kwanza kuja gaji. Kisha kuwasha. Cheza kama monkey. Kunjo kidangi dangi.
Hey, tumewachaba.
Kidude.
Akishomoki.
Kidude.
Kime wanasa.
Kidude.
Wana tapa tapa.
Kidude.
Chise kano kwa tena. 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 Chise kano kwa tena.
Dangote Babala.
Babalao.
Simba Babala.
Babalao.
Chibu Babala.
Babalao.
Mondi Babalao. Zombie Babalao. Magufuli Babalao. Majaliwa Babalao. Wasafi Jamalao.
Soka ukipanda na ile shate na vua. Soka ukipanda na ile bukta na vua. Jamali na vua. Mama na vua. Mwazenu na vua.
Kuna Basata.
Kasi na piga yopi.
Uwezi.
Bona piga yopi.
Uwezi.
Iyo bona piga yopi.
Uwezi.
Ina piga yopi.
Uwezi.
Kale na piga yopi.
Uwezi.
Mina piga yopi.
Uwezi.
Momo na piga yopi.
Uwezi.
Fungwe na piga yopi.
Uwezi.